abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu mu bendo bendo erie Masaka abatabibwa ekibiina ki South Buganda Sub-Regional Human Rights Defenders Coalition bavuddemu omwasi ku nsonga z'omusaseredoti Reverend Father Deusdedith Ssekabira yakwatibwa eggye lya UPDF bano balangiridde nti bagenda kwegatta ku bannamateeka b'abannaddiini ono okulaba nti ono afuna obwenkanya. Eggye lya UPDF lyakakasizza nti ddala lye lyakwata Father Deusdedith Ssekabira okuva mu ssaza ly'Ekereziya Katolika ery'e Masaka nga ligamba nti limuvunaana gwa kusekeeterera gavumenti era nti essaawa yonna yaakutwalibwa mu mbuga z'amateeka avunaanibwe. Kyokka kino okubaawo okwatulwa bwe kityo Ekereziya Katolika okuyita mu ssaza lye ery'e Masaka yamaze okufulumyawo kiwandiiko ng'egamba nti enoonyezza omusaserodooti waayo yonna gy'emusuubira taliiyo ng'ennaku zaabadde ziweze 12 nga temulabako era nga Ekereziya yategeezezza nti n'ebifo ebirala eby'enjawulo babadde batuuseeyo nga byaba byakwerinda ne babagamba nti tebamulina era bo tebamanyi ku mayitire ge. Wabula ate oluvannyuma lw'Ekereziya Katolika okuyisaawo ekiwandiiko amagye gaavuddeyo ne gategeeza nti Faadha ge gaamukwata nga gagamba nti byekuusa ku kusekeeterera gavumenti ya Uganda. Nnyini ntebe w'omukago ogw'abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu mu bukiikaddyo bwa Buganda ngu South Buganda Sub-Regional Human Rights Defenders Coalition Kayinga Muddu Yisito agambye nti ekikolwa eky'okuwamba omusaseredooti mu ngeri efaanana bw'etyo kikyamu nnyo. Kayinga Muddu Yisto agambye nti engeri omusaseredooti wa Katonda gye yakwatiddwamu etyoboola eddembe ly'obuntu bw'atyo kwe kusaba akakiiko akalezika eddembe ly'obuntu nako kabeeko kye kakola ekyamangu ku mbeera eno era n'alabula nti ebikolwa bino byandisuula Uganda mu ntata.
Tokitegeeza tukubira omulanga kusoka eddembe ly'obuntu okuvaayo muda mu nsonga zino ensonga zireme kufuuka nnamulanda nga mabeere gambwa ebintu bino bitandika ng'ebyokusaaga n'ekimala kutuuka kuno okumanya obukulu bwakyo te n'olw'ensonga eyo fengaba abalanzi b'eddembe ly'obuntu tetuli wamu yatubadde tussa kimu bannange bonna nayogedde nabo tetuvumirira embeera eyo era nga tusaba buli kitongole ekivunaanyizibwa kikole omulimu gwakyo tuleme kwejjusa nkya.
Kayinga Muddu Yisto mu ngeri yemu agambye nti munnaddiini ono Father Deusdedith Ssekabira y'omu ku bantu abalwanirira eddembe ly'obuntu naddala ery'abaana era ono agamba nti Father ono okumukuumira mu kaduukulu okususa essaawa 8 kikolwa ekimenya ssemateeka wa Uganda nga ne waali wennyini tewamanyiddwa mu butongole ennaku kaakano 14 kasookedde ng'awambibwa.
Ebyagoberedde mateeka ate nga kya nnaku kubanga bolaba ebikolwa ebitagoberedde mateeka bikolebwa ku muntu obulanzi bwange oyo munnaddiini weekaabira nti ateeka kati ggwe lukujje ali eno nosaba bannanda onaabeera ku ki naye ekyo nno kiba kimaze okulaga era ffe tulowooza kuba ekisooka olwaleero obuvunaanyizibwa bw'okukwata mu ssemateeka bwa poliisi n'okunoonyereza bwa poliisi.